And again, WRIR is the official radio station for Richmond's emergency services information. During an actual emergency, tune your radio to WRIR for official up-to-the-minute information from the city of Richmond. Okay, what else can I tell you? I can tell you that we're going to play some more music. Let's hear some more. Let's hear something from Zyko Langa Langa from another rare album called Zeketi Zeketi Episode Bele, or Zyko Langa Langa de Paris à Brazzaville. We're going to hear the song off of this one called Sherry Keita. Enjoy.
Hello, Pablo.
Pino Sema, Pino Sema, Pino Sema, Pino Sema, a la base semana.
Imao, 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 Imao. Jacques Keta, Fischeri, Nanga, Oya Tina, Kaya, Boyanga, Ponga, Mona, Mokola, Nazanga, Mosolo. Oya tinda kaya boyanga, yele na liye. Baligi babali sayo, na moto ya mbogo bako kate. Boyanga na yo, ekoma asire. Boligwa makila, boligo ya zambe. Boligwa makila. Boligo ya zambe,
esa kola ya bawa, kona ba milivo ya bawa, Robesha.
Eno kweli gimote mababe kisakate iza.
Nga mwana mogola mawa Papijona sombaki basilina kokima Yenga yenga mwana mawa Lengi lengi mwana mawa
Balingi babali sayo Na moto ya mbogo bako kate Oyanga na yo ekoma asire Boligwa makila Boligo ya zambe
Kutana telefone
Boligo makila, boligo ya zambe.
Pino sema, ma, ma, pino sema, ma, ma, raniau.
Biso baso toza la papatan, nani akosa le la moninga. Yo, 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 yo. Sotosala papato, nani akosale la moninga. Yo yo yo, 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 yo yo yo,
lombu mango ngongo, yameka ngongo, yajilete ngongo.
Bitoba sotosala papato, nani akosale la moninga. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo.
Lengi lenga ongo, yenga yenga ongo, alemba chosa e, ya roxi e, ya lele ongo, bondoko ongo.
Iso basa tosa la papata, nani akosa le la moninga. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo.
Yenga yenga oye ye, ya jilete oye ye, paka tendi ongo ongo, ya lele ongo ongo, ya pasko ye ye ye, ongo ongo, ongo ongo.
Iso baso toza la papato, nani akosale la moninga, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo.
Yo,
kito, e kito, ne kito, e kito, ne kito, e kito, ne kito, e kito, ne kito, e kito.
Yo kama kembe alo timba, yalele.
Oh Musa kama, direct que se pas. Sosa bao, bila bao.
Sherry Keita from Zyko Langa Langa. Let's hear something now from Nzoto Wela Wela from the LP Danse Kanatona Laizement Volume 2. This is another Editions Veve released on the studio Veve under the auspices of Verkis. Here is Lubuntu.
You know, Pablo.
Pinos. Pena bomoy na yo shiyo
Yoka, yoka, ngawa yona zeti mama, tuta monena, basi na motema, basi na ye mama.
Ya mwangana, nalilaka nanu, tukuna moyi.
Yoka, yoka, ngawa yona zeti mama, tuta monena, basi na motema, basi na ye mama. Ana kobili la yongo mwana mboka yoka pesa nga idoloji na yona maloba na kondi kondi mingi o mwana mamangu na kolala nandako susinga yele kindelo mama ya
Singa na yo seni la joli nanga Pesa nga ideology na yo ya kulinga mama Pesa nga ideology na yo ya kulinga mama Na kondi kondi nzoto Nga imwana ya maika wo
Na kosinga singa na yo sheri la joli nanga Pesa nga ezaleli na yo ya maloba Lakisa nga ifaso na yo ya kulinga Nakisa ngai mibeko na yo ya bolingo Pesa ngai ideology na yo agatule Nakisa ngai ezaleli na yo sheri mbwembwe Ngana kondi kondi mingi nga mwana ya maiga
Hai.
Yoka na kobelele yongo mwana mboka yoka Pesa ngai ideology na yo na maloba Na kondi kondi mingi yo mwana mama Na kolala na nako susinga yele kindelo mama yoka
Na kosinga na yo seni la joli nanga La femme chérie c'est la fleur du monde La femme chérie c'est la fleur du monde Na kondi kondi mingi Ngaya mbele yoka ngamba wa mama
La joli nanga Pesa nga yezaleli na yo ya bolingo Lakisa nga imibeko na yo ya kolinga Pesa nga ideology na yo agatule Lakisa nga ifaso na yo ya kolinga Pesa nga yezaleli na yo mwana siele
Ngana kondi kondi mingi nga mwana ya maika Limbo Jean
Oye akia mwangana mama we aroni na biso Oye malimbe Jean mama we a wela wela Oye jafana initu mama we a medango Oye ambele mundo mama we a joro ewo Oye angana ina lela we a shirimoke
Ebelela
Omega 10, Omega 10.
No, no, no.
pesi nzoto nanga e nyoso awa no pitalo abio na ilaka mingi abi soko botala ngai bongo kenda kao vanda moke kanisa abio denge na linga kayo ata na koto pitalo mama na mitiki sena yo ata na pasi aliwa nako eme yo kaka vanda moke pembeni na ngai yepa na linga kayo atana sana bampasi mama na mitiki sena yo ata okomi na ndako kobosana ngai ata esika ba plaisir kobosana ngai te ata ozali koseke na baninga otiki texo na esika ya pasio kokokokokokelisho engalokilo kobosana te ata na mikadeteo bebelimbao kobosana te La petite Vanda moke pembeni na ngai yepa la linga kayo atala sana bampasi mama lazali sewa yo Ata oko minandako, kobosa na ngaite Ata esika ba plaisir, kobosa na ngaite Ata to sali accident, ampire kobosa na te Ata oko mina buisel, mauzeo, ebisan joli Ata oko mina site Kobosana lotareteo
Abi, nalingi kakayo
koko 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 inga lo kilo e kokelish nalingi kakayo yo dorise bwinge dikisoneo yaka na komi pete pete mosh 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 eta ta ti ta 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 eta ta ti ta ta ta
Sosa ki salu, ke sosa ki salu, ke sosa ki salu. Push, 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 push. Eta ta ti ta ta ta. Eta ta ti ta ta ta. Ke bana ba songe, ke bana ba songe. Tik sonia. Come on, melody, mami sa sa le.
Okay, let's see if I push the right mic button this time. Everything's over on the other side of the studio today because we got something that's not working. So anyway, that last track was L'Empire Bakuba from the CD compilation called Sango Yamawa from 2011 on the Ingo Yarto label. Man, I missed that label. It was a song called Abi. Before that, Orchestra Minzoto Wela Wela from the LP Volume 2, Danse Coneton L'Aisement, or Dance the Lazy Duck. From 1983 on the Editions Veve International label, we heard the song called Lubutu here on Ambiance Congo. How about a PSA for you? Beware of scam emails falsely claiming to come from the IRS. These are phishing emails. The IRS never uses email to contact taxpayers about tax matters. Phishing is a tactic used by internet-based thieves to trick unsuspecting victims into revealing personal information and gaining access to financial accounts. Phishing scams often take the form of emails that appear to come from legitimate sources, such as the IRS and financial institutions. Taxpayers who receive unsolicited emails that claim to be from the IRS can forward the message to IRS at phishing, that's spelled with a PH, at IRS.gov. Remember, the only official IRS website is www.irs.gov, and our website is www.wrir.org. Look for Greybeard and the Other Black Music in this time slot next week. Greybeard plays all kinds of the other black music, great stuff you can't hear anywhere else, from 3 to 5 p.m. every other Sunday right here on WRIR in the slot that's being used today with Ambiance Congo. And Greybeard will be joining me in 24 minutes, for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean music to brighten up your Sunday afternoon here in RVA. Some more music. This song goes out to Humphrey K, listening in Kenya. He requested via Facebook the song Tanga Tanga from Tabule Rochereau. We're going to play the nice clean version off of the Voice of Lightness Volume 2 Congo Classics on the Stearns label for you. Here you go, Humphrey. Tanga Tanga from Tabule Rochereau and La Frisa International.
Nalila yona musika
Motema nanga omema Molimu nanga osomba Makanisi pe okanga Nakoma zoba na mokilipo Nakopanda kaka yomayo Mwana moto na motara kaponga na kamka Esengo ninyo koyoka ye Makila nanga e indi Bashase nanga e kimi Volonte nanga e sili Na meka kopoya yonenge nini Obalola mote mananga Kata moke na sepela Mayo Mayo Saki na kufi pona yo Yela nga fololo Bakisa na lilita nanga Banda kata moke na sepela
Bakolo ba bakolo banga na yoka te bolingo kanginga yeye 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 mayo bolingo fungolanga boko seka boko seka boko ye bate bolingo kotinga yeye ezali eloko ya bondoki botikanga Ameka na luka na meka kobo ya ye bolingo esigate Yeye, na mwana ye na mwasi na luka sema tata Bolingo, bolingo kakanga na ye mayo eluka moko akufa Mama, na bomba nzote pai wapie na kokufa Bakoloba, bakoloba ngai na yo kate bolingo kanginga Yeye, 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 mayo bolingo fungolanga Boko seka, boko seka, boko ye bate bolingo kotinga Yeye, ezali eloko ya bondoki botikanga Nameka naluka nameka kobo ya ye bolingo esilate Yeye, na mwana ye na mwasi naluka sema tata Bolingo, bolingo katyanga na ye mayo eluka moko akufa Mama, na bomba zote pai wapi na kokufa
Tata.
bolingo bolingo katanga na yemayo eluka moko akufa mama na bomba zote pai wapi na kokufa
Soki na boteli yo mwana mobali opesi ye kombo makila no mwana moke ngoboti singai mano banyo sola ba promesa sala ki kopesa ngai oyebi lopango poko sombela ngai soki na boteli yo mwana mobali opesi ye kombo ya tata na yo watira poko pesa ngai kado soki na boteli yo mwana mwasi opesi ye kombo ya mama na yo
That was the late, great Lutumba Simaro, along with the group Bana OK from 1997, a song called La Belle Henriette from the CD called Tonnerre Show. Before that, we heard from Tanga Tanga. We heard Tanga Tanga from Tabule Rochereau, going out to Humphrey K, listening in Kenya. And we're going to end up the program with a song from Le Rico Jazz from their 2018 reissue of a bunch of great dansons called Dansons avec Le Rico Jazz. We're going to hear a song called Pachanga because Graybeard's going to be playing Latin music coming up on the Motherland Influence next. Thank you for listening. See you again in 2 weeks.
Listening to WRIRLP 97.3 FM, Richmond Independent Radio. And this is Graybeard, about to start the Motherland Influence. It's coming to you every Sunday with African Influence.